and you keep me like this.
Ni la kumbuka riziki, anaiga wasi mimi.